Studio yafa yigitinta on wakati fu dumni wadde digu inani yato lewetende yafa sual wakati fu nanke banen kawra ile yamaji ne ngaten fakalen hala ko woni wadde leedi meden Burkina Faso secret meden worbe rewbe fa jonen min jettan dum min jota on e hittinade min hande ne dewan farum galure meden po nen andike tondu yo volontaire hakune Burkina e leedi meden Ghana secret meden worbe rewbe en gi itoke hayni sabude ko wi'a volontaire ji ngudi dum fu yimbe tawabe tombeka ngada volontaire hakuni mukoe e ngara fa handem kitino den yafa ali kutto e lenga lur meden waga dugu sakki ko modo Yusuf Diallo mikoroga bismillah modo
yewtere maunde
mi hala ni non ki yewtere maunde hala mudum kalten hande be do yimbe du kambe ngundam gotam e mburi demgal gotal be kalata finata wa goto be ngondi yimbe dakola farum hodo re leedi Burkina Faso na mburi di ngundam lobbam e yimbe paga ndelle paga do anditen yo wuro fu arande ngo tukata sona nat leedi Ghana ndelle volontaire non hakunde de do leedi didi amma yimbe benka nanga e volontaire ji hakune mubboy sakiram meden worbe rewbe en kebam paamen no yibbe be do mburilito malten kaba wadani en yewtere de secret meden balitan en kibin me fulfulde
bon runa grinde umna anglais santere na be bilubilu fu fa farame be bilubilu fu
e jewtali lobbi wewendu awdu holli cieri leedim Ghana gada tonne na wawi yede nukure gom en na jogi leedi sanne kure de sendata gure Ghana e Burkina dakolaka yo wuro Burkina e paga Ghana frontiere ji en bon gom en lati cierol hakunde Burkina hakunde leedi didi de en
Ghana ci rebuti kamto
on jiidi bitkaaji na o yimbe gana jeebo be gonana do hakkune paga e dakola yimbe gana jaagotobbe ndabe njabbo yimbe Burkina jaagotobbe wodi yimbe Burkina be du na njabbo yimbe gana gadobe jaagube
ne pogada do tron ko yigana makoto
born o na dari fa na wodi wuddu na windi bf hollatana Burkina Faso gada majjum wecco born o to na winda Ghana fa hollake yo ndewgu Ghana sini wana born gattaado o en wala ko wawi hollude hakkunde cieri ndewguji didi di en bitigaaji didi a javi aya jeyi wodi o nyibana bitigi o en do cierol liidi didi de en ndelle bitigi o na jogi dambugal gotal na umtira fara Burkina dambuga ngaltodu fara Ghana
kullana ku yisirba ma waldam
wogonga mi giya kana Ghana de mi de gollida wawtu fu e yimbe Burkina Faso dewral non hakkunde amin sanni mi de gollida wawtu fu fay wawtu gomam yatana ke umne do Burkina yaya mi hore mo Burkina ki o yuratana kaya
sarotunda yan ku yi Burkina tu kaya
gakai cieri di shwana andudo dum ni sabu himbe dakola e paga hala ngota kalta kanka woni kasina wodi fina tawa goto be jogi e golleji godi
ina ge wife no sin
Alexandre Wedrago o yusuka jokolle Burkina umonana fa na wodi hala kasina hala kaite ka to en monana du francier anglaire moshinkore e ashanti ashanti o yo hala kalteka ndewgu Ghana frontiere hakunde leydi de en na wawi yede e nokkure wietende espace de non droit na wie e anglaire no means land wodi nokkure de na daddi ko watta kilometraji didi kolloji ke nokkure de fay goto e leydi ndi jeyadum nokkure kerongol en golleji kabodidi e jaagu ndaraaki fay seeda sabu himbe Burkina e Ghana futongoni na gollida wodi du cogguji na jahano kajora Antoine Nikema o jagotodo Burkina
Nous faisons affaire avec les Ghanéens puisque nous sommes là
Na min gollida yimbe Ghana be sabu min gonana do bangan jaagu min wonana do nam sonna li taw fande kujji godde yimbe Ghana hayebe na be ngana be cioda do wodi min ndu nanata li Ghana na min cioda na min gadda do golliden hakkune amin gadda na moji sanne bas fola hakkune amin funa wodi
en tout cas on collabore ensemble il n'y a même pas de problème tout va bien ouais
sukaɓe jokkolɓe leydiji ɗiɗi ɗi en fuu na ngaɗa hawritere woɗi du ndegom du na ngaɗa weltaje e ko haɓɓudi ilki ballon kantore jeɗɗiji ko wiyete e francire weekend ndegom eɓe mbawi hawrude ndewgu leydi burkina na gana fa ɓe ngaɗa weltare woɗi du ko haɓɓudi janɗe cuuɗi lekkolaji na ɓangle e beltaje gomɓen ɗum fuu yo gotum himɓeɓe fuu jogakina mbirdi gotiri e golleji goti ɗum ali tata horeje jokkolɓe diakula yiɗi hollude en
ko buudu goto mi hollita on ke hakkunde amin menga namin ɓagodira sakiraɓe amin rewɓe na ɓaga toon min na ɓagi sakiraɓe mabɓe rewɓe sukaɓe amin na gon toon kamɓe ɗo sukaɓe mabɓe na goni ga ndelle mi yiya e fuccendi ko hakkude amin min jeeyi ɗum na woni yimɓe gana ɓe suka muɓɓo e janggata leydi an burkina ɗo wooɗi mine ndu namin jogui sukaɓe amin na naata ley gantoon e janga dago ayka ñalowma nde a yiyan sukaɓe janggoɓe na jalta suudu janguirdu mawduɗo ɗum on lycée ɗo na koota gana wooɗi a yiyan woɓɓe du na ƴuuri ley gantoon ko janggoyi na garta e ley burkina ɗo
en grand nombre qui vient au burkina
take some lipton before go back yeah
le wuro laamiɗo dakola e lasaraji ɗin yimɓe ƴiwoɓe nokkuji kewɗe ley ɗon himɓe gana eɓe jooɗi dow taliyare ɓurɗo fuu e duuɓi mabɓe e mabɓe adowa mo toolo fulɓe woɓe dinɗiraɓe gilla ko joƴƴina noon aadi adama ke saɗɗaji ɗi fuu keɓante safare e mballa kamɓe himɓe daranoɓe laamu filatawa ɓe e leydi ɗiɗi
nous avons fait un travail de tel
min golli golleji mawɗi fa saabide banggal golle service aji ɗi ka ɗum on administration o ka min kettini ɗum seeɗa saabu fayi ñande min nodda e laamu wori moƴƴini e hakkude amin mo minenni moƴƴinta ɗum ayka soni so polici ma don so heeɓi saɗɗa e neɗɗo gana o hoorejo wuuro paga ngo kam yettinta kam cibaru ndun woɗi min ummoto daro heɓa safare heɓe woodi liggiyano burkina to du to ndu o noona ka nonni woni min gollirta
c'est la même chose ce que nous faisons
e miilo kananke dakola ɗum o ayka gonda lobbam no hanno waɗede e nokkuji fuu leydi men ɗo adowa du na lamni kengal pamra lobbal na wawi wallude ɗoyita rafi pamre gonɗe hakkunde himɓe woodi terrorisme o gonɗo li leydi duuɓi hannde
yafa na woni dow hettinade o
daga no mbirinomi on ni e garan hannden kaaɗen e ley capital leydi meɗen burkina faso kettinanoɗen sukaɓe ha yeɓe na kala haala kibaruji gaɗɗi e ley jeɗɗire nde en kettino
hasan sirɓe wiyeteme so gonga ne siɗa narane jenndini hannde ni mi hokkoɓe kibaru ka hewta hoore mum fe seeɗa ne woni ko ɓe suusa haalude goɗɗo maɓɓe so won nokku so haali goɗɗum a yiyan yimɓe ummoto ni ne yenna ɗum ayiiɗe fay suudu radio ru mawno rfi ɗin e hokkude mum kibaruji ni haɗa fokkude kibaru fe le burkina ga so gonga ni so a naari hannde ge hokkoɓe kibaruɓe heɓa hoore mum sanne lele leydi meɗen ɗum ne samti seeɗa hono duuɓi welliɗi ni so aran ni so woni ko haaldani ɗum kam ɓe naggete ni ɓe yaaha ɓe wari
min salamata dikku wallay minga hikka fette wannayɓe sini gonga allah saddi yimɓeji amin wownoɓe yaade n ado kulleji ladde ne garan connode ne kokkala min komin garra fette ladde wala katin fa e wala jonka hadde komin ñama tan wannimi ɗum ni a sana ɗumenen kamin pettata ko hikka fette wannayɓe hadde ko ñamete tan wannimi
ayyo sakiraɓe meɗen wodɓe rewɓe e gaari e yettinde yewtere meɗen hannden alkamisa o min jiggitinta fa hannde mi jowtude on saabu weeti fuu anin gondi no watta fa jewteni fofo moɗon e radio ji gollidoji e studio yafa fuu min jetti on
mi dañami meeɗay yiwgo asama ɗo yiɓɓiɓe ɗon ɓanta
yende toba helta nange fuda muda jema wala weta dapunde wada sala ndungu wada sala machetan ila wala darne lare le ko hindi ya Allah wani timma bawde jo.